Uthenga Wabwino wa Yesu Khristu wolembedwa ndi Luka. Chapter 19. Yesu analowa mu Yeriko napitirira. Kunali munthu kumeneko dzina lake Zakeyu. Iye anali mkulu wa olandira msonkho ndipo anali wolemera. Iye ankafuna kuona Yesu kuti ndani, koma pokhala wamfupi sanathe chifukwa cha gulu la anthu. Choncho iye anathamangira patsogolo ndipo anakwera mu mtengo wa mkuyu kuti amuone iye, pakuti Yesu ankadutsa njira imeneyo. Yesu atafika pamalopo, anayangʼana mmwamba ndipo anati kwa iye, "Zakeyu, tsika msangamsanga, ine ndiyenera kukhala mʼnyumba mwako lero." Ndipo nthawi yomweyo anatsika ndipo anamulandira mosangalala. Anthu onse ataona zimenezi, anayamba kungʼungʼudza nati, "Iye akupita kuti akakhale mlendo wa wochimwa." Koma Zakeyu anayimirira ndipo anati kwa Ambuye, "Taonani Ambuye, theka la chuma changa ndipereka kwa osauka. Ndipo ngati ndinamubera wina aliyense pa chilichonse, ndidzamubwezera mochulukitsa kanayi." Yesu anati kwa iye, "Lero chipulumutso chafika nyumba ino, chifukwa munthu uyu nayenso ndi mwana wa Abrahamu. Pajatu Mwana wa Munthu anabwera kudzafunafuna ndi kupulumutsa chotayikacho." Pamene iwo ankamvera izi, iye anapitiriza kuwawuza fanizo, chifukwa iye anali kufupi ndi Yerusalemu, ndipo anthu ankaganiza kuti ufumu wa Mulungu ukadaoneka nthawi yomweyo. Iye anati, "Munthu wa banja la ufumu anapita ku dziko lakutali kukazozedwa ufumu ndipo kenaka abweranso kwawo." Tsono iye anayitana antchito ake khumi ndi kuwapatsa ndalama khumi. Iye anati, "Gwiritsani ntchito ndalama izi mpaka nditabwerera." Koma anthu ake anamuda ndipo anatuma nthumwi pambuyo pake kukanena kuti, "Sitikufuna munthuyu kuti akhale mfumu yathu." Iye analandira ufumuwo ngakhale zinali zotero, ndipo anabwerera kwawo. Kenaka iye anatumiza uthenga kwa antchito ake amene anawapatsa ndalama aja, ndipo cholinga chakuti adziwe chimene anapindula nazo. Woyamba anabwera nati, "Bwana, ndalama zanu zapindula khumi zina." Bwana wakeyo anayankha kuti, "Wachita bwino wantchito wabwino. Chifukwa wakhulupirika pa zinthu zazingʼono, lamulira mizinda khumi." Wachiwiri anabwera ndipo anati, "Bwana, ndalama zanu zapindula zisanu zina." Bwana anayankha kuti, "Iwe lamulira mizinda isanu." Kenaka wantchito wina anabwera ndipo anati, "Bwana, ndalama yanu nayi, ine ndinayibisa ndi kuyisunga mkansalu. Ine ndimakuopani chifukwa ndinu munthu wowuma mtima. Inu mumatenga chimene simunachiyike ndi kukolola chimene simunabzale." Bwana wake anayankha kuti, "Ine ndikuweruza iwe ndi mawu ako omwewo. Ndiwe wantchito woyipa. Kani umadziwa kuti ndine munthu wowuma mtima, ndi wotenga chimene sindinasungitse, ndi kukolola chimene sindinabzale? Nanga nchifukwa chiyani sunasungitse ndalama yanga, kuti ine pobwera ndidzayitenge ndi chiwongola dzanja?" Ndipo iye anawuza amene anayimirira pafupi kuti, "Tengani ndalama yake ndi kumupatsa amene ali ndi ndalama khumiyo." Iwo anati, "Bwana, iyeyu ali nazo kale khumi. Iye anayankha kuti, ndikukuwuzani kuti aliyense amene ali nazo adzapatsidwa zambiri, koma amene alibe adzalandidwa ngakhale chimene ali nacho. Tsono adani anga aja amene sankafuna kuti ndikhale mfumu yawo, abweretseni pano ndi kuwapha ine ndi kuona.” Yesu atatha kunena izi, anayendabe kupita ku Yerusalemu.
Iye atayandikira ku Betifage ndi Betaniya pa phiri lotchedwa Olivi, Iye anatuma awiri a ophunzira nati kwa iwo,
"Pitani mudzi uli patsogolo panu. Mukakalowa mudzimo mukapeza mwana wabulu womangiriridwa amene wina aliyense sanakwerepo. Mukamumasule ndi kubwera naye kuno. Ngati wina aliyense akakufunsani kuti, ‘Nʼchifukwa chiyani mukumasula mwana buluyo?’ mukamuwuze kuti, ‘Ambuye akumufuna.’" Otumidwawo anapita nakamupeza mwana wabulu monga momwe Yesu anawawuzira. Pamene ankamasula mwana wabuluyo, eni ake anawafunsa kuti, "Nʼchifukwa chiyani mukumasula mwana wabuluyo?" Iwo anayankha kuti, "Ambuye akumufuna." Iwo anabweretsa buluyo kwa Yesu, naponya zovala zawo pa bulupo ndi kumukwezapo Yesu. Pamene ankapita, anthu anayala zovala zawo mu msewu. Iye atafika pafupi ndi pamene msewu umatsikira ku phiri la Olivi, gulu lonse la ophunzira linayamba kuyamika Mulungu mwachimwemwe ndi mawu ofuwula chifukwa cha zodabwitsa zonse anaziona. "Yodala mfumu imene ikubwera mʼdzina la Ambuye. Mtendere kumwamba ndi ulemerero mwamba." Ena mwa Afarisi mʼgulumo anati kwa Yesu, "Aphunzitsi, adzudzuleni ophunzira anu." Iye anayankha kuti, "Ine ndikukuwuzani kuti ngati atakhala chete, miyala idzafuwula." Iye atayandikira ku Yerusalemu ndi kuona mzindawo, anawulirira nati, "Iwe ukanadziwa lero lino zinthu zokubweretsera mtendere, koma tsopano zabisika maso ako. Pakuti masiku adzabwera pamene adani ako adzamanga mitumbira ya nkhondo nakuzungulira, nadzakutsekereza mbali zonse. Iwo adzakugwetsa pansi iwe, ana ako onse a mkati mwako. Iwo sadzasiya mwa iwe mwala wina pa unzake, chifukwa sunazindikire nthawi ya kubwera kwa Mulungu." Kenaka iye analowa mʼdera la Nyumba ya Mulungu ndi kuyamba kutulutsa kunja amene amachita malonda. Iye anawawuza kuti, "Zinalembedwa kuti nyumba yanga idzakhala nyumba ya mapemphero, koma inu mwayisandutsa phanga la chifwamba."
Tsiku lililonse amaphunzitsa mʼNyumba ya Mulungu, koma akulu a ansembe, aphunzitsi amalamulo ndi atsogoleri pakati pa anthu amayesetsa kuti amuphe.
Komabe iwo sanathe kupeza njira ina iliyonse kuti achite izi, chifukwa anthu onse anakhulupirira mawu ake.